Entebe omuggya owa disitulikiti y'emityana munnamateeka Joseph Luzige ategeezezza nti si waakuttira ku liiso omusawo yenna asaba abalwadde ensimbi abagenda mu malwaliro ga gavumenti okufunayo obujjanjabi kubanga kino kisiiga gavumenti enziro. Luzige bino yabyogeredde ku kitebe kya ggombolola yamumyuka maanyi mu ssaza Busujju mu disitulikiti y'emityana mu kulayiza bakansala ne ssentebe ab'eggombolola eyo.
Genda kuchuse juali leyo manjiba mpulira awo zewe mbanku watijua senyika district yo nenyiza bahulira wemba ngambi nchino chino kolewa Mr. Deputy Kao, it is time for changes in this district. Abantu wewe suju mutegeza wa sawo bangawo wanone yansubi zobutuwa unti wedika tinala hii dabulezi abantu wewe juali lao mchimanye ntimuli wokole la bantu wano abe imani gatimuso sote na ewa sebo nebanyeba bali mundawo. Ekijjo ba mukiwulira nga kiringi tasimanyi n'ekyo kijja